Biden ka fanga b'a fɛ ka baara kɛ nin tile fila lajɛba ye min bɛ daminɛ arabadon walasa ka sinsin a kan ko fɛrɛbɔ n'o tɛkinolɔji ye bɛ baara kɛ jɛmu fanga kama a tɛ baara kɛ k'i kɔ dɔn a ma ka kɛɲɛ ni mara ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔta ye diɲɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ kɛmɛ ni mugan ɲɔgɔn ye wele bila ka n'aw sen don ɲɔgɔn ye nin na monsieur Biden bɛ kuma tuma caman na.
Let me start by thanking everyone for participating in the second summit of democracies. For democracy, I should say.
Ko Amerik n'a jɛɲɔgɔn bɛ waati gelen na bɛɛ jɛ fanga ka kan ka jira k'u bɛ se ka se sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya fanga kan. Nafolo bɛna sinsin baarasiratigɛw fɛ n'o ye programu kan minnu bɛ kunnafoni dilaw hɔrɔnyalenw ni yɛrɛma hɔrɔnyalen dɛmɛ ka nabara kɛlɛ ka adamadenw ka jɔsariya barika bonya ka taa ɲɛ fɛɛrɛ minnu bɛ bɛɛ jɛ fanga yiriwa ani ka kalataw hɔrɔnyalen ni tilennenya dɛmɛ. Lajɛba nin welera arabadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa a bɛ sen na fo alamisa.
And here's what I hope everyone gathered here